na unashakadie. Mungu naka. Na unashakwa ni shit. Hawa shuma madi wena papata.
Ina mwa artist na.
Ati sikuisa. Imeza kwa efo fwet na washima. Pia kwa shimi. Wala fie. Wala fie. Wala wala seba na panu. Wala sapwende na nawe. Kale kia kwa. Nisha kwe. Kale kudisha fe panu. Lawa kata wene. Awa nwa wene ma.
Woody Beats go crazy. Chile One. Podcast J Mode.
Sumani seke sana. Senina kukondepo. Nambo ni tinki sana. Ngati ni voimba mukazi nkala che. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo si hona. Pepa zaka figati zaka hona. So chame. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. So chabe, so chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Chani chofu na kuni kontolo la sori. Ndiye mweni lini nane cha. Ndiwe chabe ule. Umushe suma ni chile. That's not my problem. Yonikani ya kosa ni fakemu. Ndiye mweni lini. Niziwa ndalama zanga siza mbili. Musa ni kontolo. Katini kukwale walisiye ni kole. Sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana. Katini kusamba mukazi nkana jimu. Beapa wambo samwa na vova la valibe bango posita. Wambo ziona beba zaka vikati zaka ona. So chame, so chame. Chani moba, piwa na msina singoli wosoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape, sinike ya ringa ono wakambe. Nineke ni ambake, musta ni mbeke. Libeta fuli tuminko, so chabe. Tani kunipasa zina la bingo, ya isi ningave. So chabe, ndiye mweni li.
Na vili mbani fuaka na tre. Wafuanka pwe batinshaka na ke. Ale moneka shana lende la pe. Wafuna nika visie batinshaka leke. Dasuna nikondepo soche. Nyimbo zanga usa streame soche. Bati uza funika ukose. Cause nikachosa iza endo lila konse. When God says yes, kulibeanga chite reverse. It might take me 5 years. Cause patience is the key to success. Ukama ndine chakora nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Dandine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nini sinichitilaiwe.
Suma niseke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo nitinki sana. Nkani ya malavu mukazi nkaraji. Bea pa bambo sama na pati na balibe wango kolewa. Bambo ziho na peba za kafikati za kauna. So chabi, so chabe,
so chabe,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
For the 4G music.
Exclusive from ZambianKids.com.